mfariji wacu ni hariko wacu mirahe buje ni namaje mwa nabibonye nabimenya
indanga gaciro zanje ishema ryanje gukunda ibyi wacu nabigize intego Gobyi duhetse murage mwiza Soko ibyi wacu hora kwisonga Tukundi ibyi wacu tubikundisha bose Dukomeze ubumwe bwacu Tusigasira
umwimerere
w'ibyi wacu Mazubu da sabu du suniki yo mu mahanga we
Iji wacu ni jiza chane Iji wacu ni hariko wacu Mirahe buje ni namaje mwa Nabibonye nabimenya
Iyanzu Rwanda tuyivugirize impundu Yatugize umwihariko Iduhururi mirumwe Ruduhuza nk'abanyarwanda Ndumunyarwanda niyo sano iduhuza Ibumbatiye ubumwe bwacu Kabe u Rwanda gihugu cyanjye Sarata ibyiza by'iwacu Aho nzajya hose
Visit Rwanda,
ime mwana
bose. Nabibonye, nabimenya, iti wachu.